Oya, hey, Lufa vipi bana? Bona leo umejisahau na ile simu ya jana kwa mana? So najua litucheki Obama amesema leo tukutane pote Dar es Salaam kwa mana. Anataka tunumbele, tukutane na Young Thug Kendrick with it, Rizzy, voto analia wanataka drug. Na mi, kwambia swezi kuja labda swepo nani li. Cause nani li, mimi simtimi. Shombia sifanyi bila wewe.
Walai bila.
Walai shombia sifanyi bila wewe mana. Bitches zao zinya jirudia kila siku. Big Chef na kuja kwenda airport isi on the show.
Kama na roboka man, nitafika ipo siku, siku. Indo ndoto na yoyota man, itafika siyo issue, issue.
Bati yao wange nyutengeza wa New York.
Tizo mtonyo mitachoka. Tawika mwanangu daddy fucka situ tachomoka. Weza korembi cheze ya ndege. Na kwacha mwanyamala ubaki na mwanao chege. Baki na chege. Baki na chege. Mbeza konenda kona kina thago thago baby.
Siyo kama na roboka man. Nitafika ipo siku, siku. Hindo ndoto na yoyota man. Itafika siyo issue, issue.
Bati yao wange nyutengeza wa New York. Ningezali wa New York. Bati yao wange nyutengeza wa New York. Ningezali wa New York. Bati yao.
Oh yeah. Wanangu tumefika poa usio wanangu. Nipo na wanangu tumechill ni hapa pande za New York City. Shout out kwa nangu narudi bongo wanangu usio wanangu. Georgie Poji, Georgie Daggy, Freddy Boy. Bro, now, yes, you guys, you believe that. I follow OG's better.
Mama.
Solo Akita.
Mama.
That's your ring. Mama. Danunda. Hey.
That's it.
Danunda. Mama. Ulaya. Ulaya, no, go, but Ulaya. Yabari, no, the bongo. You may see, all right. You may see, go. Well, in it.
Who are you, though?
It's for the full baby. We got Lupa, by the way.
Woo.
It's for the full baby. Y'all already know. Step up.